Rooftop Audio Station.
Gerezani.
Oh yeah.
Bunduki tututu. What? Gang gang up in this one.
Yeah, yeah.
Pesa, teki na vawa sumbu wa kili ya walali kutuwa na kesha kunitafuta midili na wapeleka puta mpaka majashu natoka vikwapa vina wanuka wani pati na votoka adim kama nini, spakan kwa hisi na sakwa hadi porini mini shavu kwa polisi kikamato mtwe mimi wengine na ntarushwa na majina mengi mimi chanzo cha usadu wa kutupwa waovo na ntumia, nyuadhuru watu wema na wema na ntumia na minatumika vema moyoni na kwa faraja, nasaulisha machungu matatizo ni raha pia ni shida kwenye uchungu Mungu kinipata nekia vema Nitunza nikutunza usije sema siku sema Kamu wasinipu uze wapo nanuno kinkosa Visirani ya vishu socho koza Tajibonza mindo pesa kisha
wishu Wanani ita pesa, 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 yeah Wanani ita pesa, 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 yeah Wengine wanani ita money, pesa, mula, money Wengine wanani ita money, pesa, mula, money
Mezaliwa unanikuta na ukifo unaniacha wote Unanitafuta na si wote mnaunipata Na kithi mahitaji kwenye mamuzi mindo jaji Simpendi mfujaji kudi kwake sitaraji Anaendhara wananitupa na enthamini ananiokota Kinipoteza unajuta usingizini utaniota Na mpenda mwenye malengo haijalishi vitendo Wanantumia kama chambo bila mihu fanyi mambo Ila ningumu kunimiliki Skupi uwakika takupa vipitiki na delu unanitafuta Wengine unanipata kiugumu wengine kirahisi Wengine unajiukumu unanidhia Hadithi pamoja naheshimika nikikutosa na dharaulika Ninauma wanaponificha wezi ona pata picha Walozoea kunisaka wananikamata kila saa Wananikojea ni utata kama Yesu alivyo
Wananiita pesa, 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 yeah Wananiita pesa, 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 yeah Wengine wananiita money, pesa, mula, money Wengine wananiita money, pesa, mula, money
Kichwa, takuaje bila pesa Kikata tamamu kisha kiogopa Maisha na jichesa shima pesa so maneno Sikuizi thamani kichwa Jalishi sheria msumeno Kwa nami ndo kila kitu ndo nae Kupa kiburi Stemwi kama mate Nafanya unakuwa jeuri Ukinkosa unakuwa mnyonge Ujanja kuna pesa Ongeza utafutaji wenazo Bila malengo Unachekesha juhudi Utengua vikwazo Ninoto kila mto naota Maisha mazuri mipango Siondoto noto naokoto Kishtuka hakuna chako Nisumu ni tahadhari Silaha kwa binadamu Ndo pesa hindo habari Sasa pata ufahamu maskini Ni wanantamani, niwe karibu yao, nisiwe mbali thamani Niwe tumaini lao, matajiri ndo kabisa Hawataki na token, kiwa toka na umekwisha Unadhani niko siku zote
Yeah, yeah, yeah It's the sound girl Paul Becker With the Birdman Bunduki tutututututu Yeah, yeah Tato in the town Come to we say Peso, cheddar, dollars, shillings
Nanita pesa
Yeah, yeah, that's me